ngiyabonga kakhulu mfowethu futhi ngiyajabula kuba lapha kwangathi inkosi ingakubusisa ningahlala phansi manje futhi sizo impela ngibe nenhlanhla enkulu kulokhu kusa okumayipulpiti eTucson okokuqala ngqa empilweni bengicabanga njengoba ngiza ngale kulokhu kusa ukuthi kanjani amadolobha amaningi emhlabeni jikelele ukuthi inkosi nginike inhlanhla yokuvakasha nokukhuluma namabandla futhi kulokhu kusa kungokokuqala ngqa lapha eMelika ukuba ngike ngibe kuleli dolobha elikhulu. Selokhu sibe lapha sifunde ukuthanda abantu bakhona nesimo sakho sendawo, isimo sezulu sakho esihle, izintaba ezinhle, izingwadule. Kukhona okuthize ngakho bekungangenza ngilangazelele ukuhlala lapha kuthule du kade sisogwadule izolo siqalaza futhi nje kubonakala sengathi lapho uphandle lapho uNkulunkulu uyakhuluma kukho lutho olujahayo abayindawo abaxoxumi nganoma yini ngakho bathule nje futhi baziphumulele nalokho kubonakala kufana kakhulu impela nabantu babo engihlangana nabo lapha bekhululekile. Kukho kujaha asijahile ukwenza noma yini futhi leyo yindawo enhle yomfundisi onokwethuka ukuze ehlise umoya. Akukho kujaha ukuphila kunokukhulu ukuwalazela nokukhwishizela njengoba sikubiza kanjalo ukugijima emuva naphambili futhi sizofanele sikwenze lokhu emizuzwini embalwa nalokhu futhi nje isikhathi esingaka kubonakala sengathi lapho uza lapha awu yini ukuphuthuma na futhi ngiyakuthanda lokho.
You can learn another thing.
Futhi manje ungafunda enye into kodwa ngicabanga ukuthi kuzothi ukusikhokhela kuba sibheke zonke lezo zina lethi zomtelofia. Ngenkathi ngiyazibona lezo zina lethi futhi angikholwa ukuthi bekungaba khona umshini ongalola eyodwa ebukhali kanjalo indodana yami ibingathi amen kulokho ngoba sidingeke sizikhiphe kuyo usuku lonke izolo. Futhi manje uma leyo mtelofiya omncane ubusezweni lakithi buyosombuluka futhi ube yiqabunga elihle elithambile ngoba okuyikho yiqabunga eligoqiwe nemvelo yalilola ngaleyo ndlela yileyo ndlela ozivikela ngayo kungahle kube kuhle kithi kucabanga ngalokho mzuzwana nje. Manje beka amanzi kulolu gwadule bese washiya lapha iminyaka eminingana leyo mtelofiya ubungamile namaqabunga kuwo ubungathamba futhi ileyo ndlela amabandla athola ngayo ngesinye isikhathi lapho sigijima ngaphandle kwamanzi kamoya siyagoqana siqine ngempela futhi sinamathelane kodwa faka amanzi kuwo uyathamba futhi uyagobeka futhi ngicabanga ukuthi yingakho sinamabandla yilapho esingaba khona namanzi kamoya asigcina sinomoya omuhle futhi sithambile ukuze uNkulunkulu akwazi ukusisebenzisa futhi sigobeke futhi singanamathelene kodwa nje silale sithambile futhi kamnandi phezu kwehlombele omunye umfo futhi ngamunye wethu sithwalelana imithwalo futhi kanjalo sigcwalisa umthetho kaKristu. Ngihlangane nomelusi wenu omncane futhi bekuyisikhathi sami sokuqala empilweni yokuhlangana naye nomfo omncane omuhle kangako. Ngiyabonga ukuthi unaleli bandla elimangalisayo lapha nalenhlangano yebandla. Bese kuthi ke umngani wami olungileyo omunye wamalunga enu lapha umfowethu Nomani udadewethu Nomani ngangingabagogobeleyo nani kodwa manje sebethathe indawo yokuhlala ngiyacabanga ukuba bahlale angibasoli. Futhi wangitshela ukwakha leli bandla wathi ngikathi ngishayele phansi isitebhisi sokugcina isipikili phakathi lapho wathi ngathi oh Nkulunkulu makuthi umngane wami umfowethu Branham ahambe phezu kwalesi sitebhisi ngolunye usuku ukuba akhulume lebandla futhi ubemi muva lapho ekhala ngakho emizuzwaneni embalwa edlule ukuthi uNkulunkulu waye uphendule kanjani umkhuleko wakhe. Futhi ngijabula kakhulu ngenhlanhla yokuba lapha ngine ningabantu ngahlangana into kuphela engiyaziyo ukumbiza ngomfowethu uTony. Angikwazanga ukubiza lelo gama lesintaliyane futhi ngakho ngahlangana naye futhi uyindoda kahle futhi enye indoda ngikholwa ukuthi bayibiza ngo Otto Otho, otho, into fana naleyo, angikahle kakhulu kulawa ukubiza amagama, aha.
And we're having the international conference.
Futhi besine nkomba yamazwe ngamazwe izolo bekukhona umJalimane lapho nomTaliyane nabanye futhi bengilapho njengom Irish. Ngakho ngithele na inkomfa yamazwe ngamazwe abaningi bafana abanye babo babekade bepheshiya kwezilwandle futhi belwa nezizwe kanjalo njalo nezizwe ezehlukene kodwa uma bonke bebengazizwa njengoba senzile izolo simi ogwadule bekungeke kusaba khona impi besiyobanga abazalwane uKristu uyimpendulo. Ngibuka phezu kwalesi sigodi esihle nezintaba ezizungezile eziphakeme ngiyakuthanda. Bengihlezi lapho phezulu kakhulu ngibuka phansi phezukwe leli dolobha elikhulu futhi ngicabanga bangakabahlayi ezinsukwini ezedlulayo odlule phezulu kwalomhlabathi futhi wabhubha khona lapha ugwadule efuna imayini yegolide na futhi lezo zinsuku senzithi azidlule nje manje kodwa sibonga uNkulunkulu ngokuthi sitholile imayini yegolide awulimbili iphume emagqumeni akho lapha likhipha esibhakabhakeni. Futhi manje namhlanje sisahlwaya inhlobo kodwa sisola uNkulunkulu ukugcwalisa zonke izithembiso ake azenza futhi athululele phezu kwethu izibusiso zakhe ezichichimayo. Futhi uhlala enguNkulunkulu inhliziyo yakhe ishisekele ukusinika esikucelayo njengoba sizokucela nangaphezulu kanjalo ngoba walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa kuba yilowona lowo okholwa yiyo angabhubhi kodwa abe nokuphila kwaphakade. Futhi uma wasithanda ngenkathi siseyizoni sihlukanisiwe naye umphakathi ozimele kaNkulunkulu uzimisele kakhulu kangakanani kulokhu kusa kusinika ngokuchichima ngokweqile ngaphezu kwakho konke ebesingakwenza noma sikucabange. Futhi singena edolobheni ukuzova kasha siyahamba kusasa manje siya eCalifornia siqhubekele phezulu engxenyeni engasekekatho nezingxenye ezehlukene zezwe. Kodwa ngempela kuyinhlanhla enkulu kimi ukuma lapha kulokhu kusa kuleli bandla elithandekayo iAssemblies of God. Kade bengabanye babaxhasi bami abakhulu umhlaba wonke abantu abakahle bangabale enhlangano abefundisi abakahle abantu nje bangafundele lutho. Ngicabanga ukuthi bonke abantu bakaNkulunkulu kahle nomaphi lapho bathola khona bangabantu abakahle. Futhi ngisithunywe senkolo futhi ngihamba kakhulu cishe ngasikhombisa emhlabeni jikelele ngithola ukuthi umoya ngcwele ungena njengokuthi eThailand, eJapan, eNingizimu Afrika emuva phezulu kuma Hottentot na lezo zindawo lapho ukuthi abesilisa labesifazane beza ebandleni bengagqokile nakancane izingubo ngoba abazi kwehluka amashumi ezinkulungwane zawo alale ndawonye uma ubungakhuluma ulimi lwabo uthi yisiphi isandla sokunene nesokunxele na bebengeke bazi ukuthi ubukhuluma ngani. Konke abakwaziyo ngokubulala lokho abangakwazi ukuba bakudle uma bengenakukwenza noma ngayiphi indlela uthola ukuthi lokudliwayo kungokokuphila njengoba nje isilwane besingenza. Kodwa yinye into ebenza babe yithina uma ibandleni linjalo futhi makuthi uma ngcwele wehlele phezu kwabo benza into efanayo oyenzayo lapho wemukela umoya ngcwele benza ngendlela efanayo. Kuyakhombisa ukuthi uNkulunkulu akabheki ibuso bamuntu noma isizwe njengoba izenzo zesine zisho ukuthi uPetro wathi wabona ukuthi uNkulunkulu wayengabheki isizwe kodwa bonke abamesabayo. Futhi ngakho sinokuthile sihlanganyela kukho lowo nguJesu Kristu. Ngishayela umngamo ucingo esikhashana nesedlule futhi sekuthi akube ngu-0 phezulu lapho futhi ngisho nezikole zivalwe yigwa konke kungaphansi kwegwa futhi imigwaqo oshelela kakhulu ubani noma ubani evele eMpumalanga kungcono ujabule ukuthi uphandle lapha eNtshonalanga manje ngoba kubanda kakhulu. Ngakho ke besingeke sibe nezinto esihlanganyela kuzo nezwe lakithi nale lizwe kodwa sinakho noNkulunkulu wami noNkulunkulu wakho ngoba kunguNkulunkulu ofanayo. Ngiza kulokhu ukuza ukuthi nje ukwethula inkonzo inkosi Jesu engivumele ukuba ngiyenze emhlabeni jikelele. futhi ngicabangile kulokhu kuza kusonto sikole kuyonika abantu ithuba ebengingabachazela ngalo, njengoba silapha nje ubusuku obubodwa, ukuthi kanjani kubo bangahle bemukele uKristu ngokuphulukiswa komzimba wabo nezinto ezincane eziyinqaba. Okokuqala, ngilapha into ethize ingahle ibonakale ixakile kancane kuwe. Bakwenzeleni ngale ndlela na? Abakwenzanga ngani ngalena enye indlela na? Ngingahle ngikuchaze lokho. Manje ngokwejwayelekile lapho singena edolobheni, lapho sinomhlangano omkhulu, ngani sicela ukubambisana nokuzibandakanya kwawo wonke amabandla ukuba hlangane ndawonye, ukuze uKristu angehlukaniswa phakathi kwethu. UnguKristu ofanayo phakathi kwethu sonke, futhi sizama ukuthola onke amahlelo, iMethodist, iBaptist, iPentecostal, iChurch of God, iHolyness, nawo wonke ndawonye. Bese ke sihlala ndawonye ezindaweni zasezulwini kuKristu Jesu, ngokulindela ukuthi uNkulunkulu uzothululela umoya wakhe phezu kwethu, futhi enze ngokuchichimayo ngokwendlulele. Manje bese kuthi-ke lapho senze lokho, bengihlala njalo ngenza lesi sitatimende. Wonke umuntu uyazi ukuthi ngangiyi-missionary Baptist, futhi ngiyi-missionary Baptist eyemukela umoya ongcwele. Ngakho-ke kulokho angikholwa ukuthi iPentecoste liyinhlangano. Ngikholwa ukuthi iPentecoste yisehlakalo sokuthi noma ubani othandayo angeza futhi amukele. Asikwazi ukudweba uthango ukuluzungeza, ngoba akusilo lisabalele ngale kwezintango zethu, nebo. Ngakho ngikholwa ukuthi umuntu usindisiwe uma eyi-Methodist, Baptist, Katolika, kumbe noma ngaba yini, uma ethembela ngesizotha uJesu Kristu ngomusa wakhe. Kodwa uma eyi-Katolika futhi ekholwa ukuthi ibandla liyamsindisa, khona-ke ulahlekile. Uma eyi-Pentecost futhi ekholwa ukuthi ibandla liyamsindisa, ulahlekile. Kodwa akunendaba ukuthi uyini, ukuthi uya kuliphi ibandla. Uma ethembele ngesizotha ekazini nasezimfanelweni zikaJesu Kristu, usindisiwe. Angikhathali ukuthi ukuliphi ibandla, ngokuba sisindiswa ngokukholwa lokho ngomusa. Ngangivame kulisa izinkomo ngiziqhubele enhla kuqoqweni Colorado, naphezu kwe-Troublesome River Valley Hereford Association idlisa kuleso sigodi. Ngicabanga ukuthi njengoba ninemithetho efanayo lapha nokuthola uphawu, kubhalwe i-Chamber of Commerce kanjalo njalo, futhi uma ungakhulisa ithani le-fellowship lezini lakho, awu khona-ke ungathumela izinkomo zakho zingene ngenkomazi eyodwa nge ithani lefolishi. Iplazi lemfuyo lizokhiqiza okwamalukelo okudlisa ehlathini. Banothango olukhulu lokushishumbisa lapho sikhuphuka khona iTroublesome River, iWest Fork, iEast Fork yaseTroublesome River. Futhi izikhathi eziningi ngihlale lapho ekuseni kuqoqene into yasehlobo, ngithumele izinkomo phezulu, ngibeke umlenze wami ophondweni lwesihlalo sehashi, futhi ngibhekisisa umqaphi eme lapho ebuka lezo zinkomo zedlula. Ngolunye usuku ngihlezi lapho ngacabanga yilendlela okuyoba ngayo ezulwini lapho sifike esangweni elikhulu, futhi ngaqaphela kudlula lapho kwakukhona cishe izinhlobo eziyishumi nanhlanu noma eziyishumi nesithupha ezehlukene zezinkomo ezingena lapho. Ezinye zazo yi-Diamond Bar, lowo ngumnumzane Grimes ehla eplazini lemfuyo, umnumzane Jeffries i-Turkey Truck nezimpawu ezehlukene. Umqaphi wayengalunaki uphawu kangako, wayengakunaki lokho, kodwa wayebheke icici elichaza uhlobo lwegazi endlebeni, ngoba ungeke wabeka inkomazi kulelo dlelo ngaphandle uma kuyi-Hereford yohlobo. Futhi yilokho abafuna ukukuqonda, ukuthi zingezohlobo, zazifanele zibe nokuhlolwa kwegazi. Ngacabanga yilokho impela okuyoba yikho ngosuku lokwahlulelwa. Ngeke yakuqaphele ukuthi hlobo lulilo phawu engilufakile, noma ngabe ngiyi-Baptist noma i-Pentecostal noma i-Presbyterian, kodwa iyoqaphela igazi icece lichaza uhlobo lwegazi. Nxa ngibona igazi ngodlula kini, singena ngalokho esiyikho, hhayi ukuthi singobani. Manje lapho sehlela enkonzweni kulobu busuku, ukuthi qala ngasiphi isikhathi inkonzo, mfundisi ohloniphekile, ikoda kushaye lesishiyagalombili, bese-ke cishe ligamenxe lesithupha. Ngiyacabanga phakathi kwelesithupha nelesithupha ligamenxe ngizoba nabanye babo behle ukunikeza amakhadi omkhuleko kubantu kancanyana ngaphambi kwaleyo nkonzo, ukuze bangezokuxambukela enkonzweni lapho isiqala. futhi makuthi abantu abagulayo bakhuphukele lapha ngaphambili ukuze ngibe seduze nabo, bese kuthi-ke kuzoba nekhadi lomkhuleko. Umfana uzokwehla futhi alethe amakhadi amaningi kakhulu futhi awaxube onke phezulu lapha phambi kwenu, bese-ke nje enikeza ngamunye ikhadi lomkhuleko niyabo olifunayo. Ngamunye ufuna ikhadi lomkhuleko ungaba nalo. Ngakho-ke isizathu sokuba sikwenze ngaloo ndlela, kwakuvamise ukuthi sasithumela emhlanganweni ukuze umelusi ngabunye owayebambisana sasimthumelela amakhadi ayikhulu ebandla lakhe. Owokuqala wangenisa iqembu lakhe, lokho kwakuxazulula. Bonke abanye abazange bangene ngoba mhlawumbe ngokuba lapho cishe nje ubusuku obuthathu angikwazanga ukuthola abantu abaningi kangako emugqeni. Sase-ke sithola ukuthi lokho kwakungeke kusebenze. Ngakho manje-ke ngathola okunye umfundisi ukuba ahambe nami ukuba akhiphe amakhadi omkhuleko, futhi waye engowenhlangano, futhi ngenkathi engakhombisa umusa omncane enhlanganweni yakhe uqobo awukhona-ke, lokho kwaba nokukhubeka kalula. Ngakho manje-ke ngivame ukubiza abantu abayishumi noma bayishumi nanhlanu emsamo wokuqala ngabo awu uma babengenalo ikhadi lomkhuleko lokuqala kuze kufike eshumini nanhlanu ngani beyovele nje balilahle phansi, babengalifuni ngoba babengeke babizwe. Ngakho sathola ukuthi lokho kwakungeke kusebenze. Ngaseke ngithatha umntwana njengomunye walabo bafana bancane, futhi ngiyothi inyukela lapha ndodana noma ntombazanyana, njengokuthi ehleze ethangeni likamama. Bengiyothi ungabala na? Yebo mnumzane. Khona-ke qala ukubala. Awu, wayeyoqala khululeka isine, isihlanu, isithupha, kuze kufike noma ikuphi lapho ayemakhona. Ngiyoqala khona lapho. Awukholwa noma qha, sisenazo izidalo ezingabantu. Umama wazi ukuthi uzomtshela kuphi uJunior ukuba ame athathe ikhadi lakhe. Ngakho sathola ukuthi lokho kwakungeke kusebenze. Ngakho manje-ke khona-ke sinendoda emgqeni womkhuleko noma phezulu ngesinye isikhathi ithengisa amakhadi omkhuleko ukuthola abantu ukuba babe ngabo kuqala emsamo. Ngakho lokho bekungeke kusebenze. Ngakho ngobunye bosuku inkosi yembula kimi ukuba ngidedele indoda yehle izokhipha amakhadi omkhuleko, futhi ime phambi kwezithameli futhi waxubanise wonke. Khona-ke lona angahle atholele kuqala lona elamashumi amathathu nanhlanu, nalowo elamashumi ayisithupha nambili, nolandelayo kulo onke ayoxubaniswa. Futhi khona-ke lokho bekuzokhombisa ukuthi indoda ebiyikhiphe ikhadi lomkhuleko bekungesiyo ewabeke phezulu lapha ngoba ibingazi, onke abecovekile. Khona-ke nokho lapho ngehlela emhlanganweni, awu ngezinye izikhathi ngiyoqala kwelo kuqala, ngesinye isikhathi emashumi namabili nanhlanu namashumi amahlanu, ngezinye izikhathi ngiyothatha abangaki obehlezi kulesi sihlalo kimina uqobo ngenkathi ngisakhuluma, bese-ke ngikuphindaphinda ngalokhu ngakulolu hlangothi futhi noma ngayiphi indlela. Ngaleyo ndlela kushiya ukuzibusa kulo lonke ibandla, futhi empeleni kukhona cishe abangamashumi amahlanu koyedwa abaphulukisiwe ezethamelini ophulukiswe emsamo. Umlayezo awusikho ukuzama ukuphulukisa umuntu othize, ngoba ukuphulukisa kuyinto esivele ithengiwe, insindiso isithengiwe. Awuzange nje usindiswe ngevikele edlule noma ngonyaka odlule noma eminyakeni emihlanu edlule. Wasindiswa ngenkathi uJesu efela wena eCalvary, leyo kwakuyinsindiso yakho, futhi manje usanda kukwemukela emavikini amabili edlule noma eminyakeni emibili edlule noma ngabe bekuyini. Futhi yileyo ndlela kwakungayo waphulukiswa. Thina yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu, ngemivimbo yayo si inkathi edlule ephulukisiwe. Ngakho kuphela ukuthola abantu ukuba babone ukuqonda ukuthi ubukhona bukaKristu busandele, yilokho kulethe imiphumela yezinkulungwane zabantu bephulukisiwe. Manje ngaphambi nje kokuba sisondele ezwini, asisondele kumqambi kuqala ngezwi elincane lomkhuleko, sisakhothamisa amakhanda ethu. Baba wethu asezulwini, onomusa, sisondela ebungcweleni bakho kulokhu ukusa egameni elenele konke likaJesu Kristu indodana yakho, ngoba sifundiswe nguye ezwini ukuthi uma sicela ubaba noma yini egameni lakhe sizophiwa khona. Asinalo elinye igama esingaqiniseka ngalo ukuthi uzosizwa, kuphela ngalelo gama elenele konke lenkosi Jesu. Siyakubonga kuqala baba ngalokho osuvele usenzele khona, izibusiso eziningi, umuso omningi ningi ubeke phezu kwethu. Futhi manje ke siyakubonga ngobusa esinawo kulokho kuza kuma kuleli bandla elisha leso yisikhumbuzo esakhiwe lapha edolobheni esigxumekwe lapha ukwenzela inkazimulo kaNkulunkulu ukuze izoni eziphiya zayo zingene futhi zisindiswe ukuthi abagulayo osendlule odokotela nyanga yezwe zedlule kuqonda kwazo ezisengakwazi ukuza emandleni aphakeme osomandla futhi ziphulukiswe. Oh, sikuthanda kangakanani njalo Baba, sikubonga kanjani ngalezi futhi singabantu abanenhlanhla ukucabanga ngamarashiya kulokhu kusa enesputniki enkulu phezulu esiphakaphakeni nendoda ehlezi kuyo futhi izwe ukushaya kwenhliziyo yayo yonke indlela kuye emhlabeni. Isikhathi sokuphela sesisondele kanjani lapha kufika ngophezu kwesizwe futhi kungukuthi zinikeleni noma nibhubhe futhi uNkulunkulu cabanga ukuthi lokuyoba yini uma bebeyoke bahambe bayophosa leyo micibishelo ye-athomu umhlaba omdala uyozamazama uyongena emkhathini nesikhathi asisayi kuba khona kodwa sifundiswa ezweni elibusisiweyo ngaphambi kokuba lokhu kuze kwenzeke ibandla liya ekhaya ukuba libe nenkosi yalo. Oh, Noah wangena kanjani emkhonjini ngaphambi kokuna kwemvula uLoti wabizwa aphume eSodoma ngaphambi kokuba kwehla umlilo? Nkosi, sikholwa ukuthi ibandla lizohlwithwa likhishwe emhlabeni ngaphambi kokufika kwembubhisi enkulu. Sijabula kakhulu kwazi ukuthi sisondela kuleso sikhathi futhi Baba, njengoba sibuka kulokhu kusa futhi sazi ukuthi kungenzeka ngaphambi kobusuku lesi sizwe noma izwe lingaqhunyiswa libe izicoco esizwe sithile esincane noma olunye ohlanya ludedela omunye waleyo micibisholo ejikijelwayo futhi yonke iqondiswe komunye nomunye. Lapha kwakuzohamba kodwa ngaphambi kokuba lokho kwenzeke uNkulunkulu uhlwitho icilongo liyokhala futhi siyobizelwa esiphakaphakeni kuhlangabeze inkosi yethu hlobuluni lobantu sifanele sibe yilo kulokhu ukusana. Siyajabula siphakamisa amakhanda ethu njengoba sibone isihlahla somkhiwane sihluma nezibonakalisi ezinkulu nesayensi ethi sekusele imizuzu emithathu ngaphambi kwaphakathi nobusuku kakhulu noma ngasiphi isikhathi bekungagadla. UNkulunkulu shaya ibandla kulokhu kusa Nkosi ngamandla akho nangokuhlakanipha kwakho okuninginingi lishaye namhlanje futhi makuthi amaphiko akho amakhulu aluleke phezu kwalesi sakhiwo ngani namhlanje futhi athathe abantwana ngaphansi kwalapho njengesikhukhukazi senza emazinyelini aso futhi wondle abagulayo babuyele empilweni ngokwenyama nangokomoya. Siphe khona Nkosi, busisa leli bandla, busisa inhloso ukuthi limile lapha imbangela eliyimele umelusi amalunga amadala abatikone baphatheli nabantu abangafundele lutho nazo zonke izihambi emasangweni akithi aye kuleli ibandla kuphela kodwa sikhulekela ukuthi uzobusisa lonke ibandla ezweni lonke futhi ngenxa yalo mbuthano omncane namhlanje kungathi lapho kungaqala imvuselelo imfeshini endala ezoshanela le Arizona ngapha nangapha.
We'll humbly bow our heads in thy presence.
Sipe khona Nkosi, sizo khothamisa amakhanda ethu ngokuzithoba ebukhoneni bakho futhi sibonge ngokuba sikucela egameni lika Jesu indodana yakho ethandekayo umsindisi wethu. Amen. Manje hayo kushumayela kodwa ukuhlela ngokwenqubo kancane nje ukulungisa izinhliziyo ngesehlakalo kulobu busuku ukuthi siyakholwa ukuthi ubaba wethu wasezulwini uzohlangana nathi. Bese kuthi-ke mhlawumbe ngesinye isikhathi esikahle Nkosi Thanda singathanda kobuya mhlawumbe isikhathi eseluliwe lapho esingahlangana khona ndawonye futhi siqoqabazelane ndawonye sisekuvakasheni nje. Kodwa ngithanda kufunda kulokho ngcwele isahluko sesibili nevesi lamashumi amabili nanhlanu ivesi lamashumi amabili nesithupha.
And it was revealed unto him by the Holy Ghost that he should not see death.
Futhi wabonakaliswa kuye ngomoya ongcwele ukuthi akayikubona ukufa aze abone uKristu Inkosi.
I'm going to use the subject of expectation.
Ngizosebenzisa indaba ethi ukulindela ngokwejwayelekile kusekelwe phezu kokukholwa. Ufanele ube nokukholwa ngaphambi kokuba ulindele noma yini. Futhi manje njengeziningi zezinceku zikaNkulunkulu eTestamenteni elidala, ukukholwa kuvela ngokuzwa, ukuzwa izwi. futhi bengivame ukucaphuna lokhu ukuthi uNkulunkulu ubophezelekile ezwini lakhe. Ngithanda ukufunda nje izwi noma amabili alo ngoba engikushoyo kuzohluleka ngoba ngingumuntu, kodwa izwi lakhe lingehluleke ngoba lingunkulunkulu. Ini uNkulunkulu ake abizelwe enkundleni noma ngasiphi isikhathi ukwenza isinqumo. Nesinqumo sokuqala uNkulunkulu asenzayo kufanele kube isinqumo esifanayo ngaso sonke isikhathi. Manje yilapho ufanele usekele khona kukholwa kwakho ngesizotha ku-isho kanje Nkosi. Ufanele ukukholwa ukuthi yizwi likaNkulunkulu. Futhi yilelo themba kuphela esinalo, ithemba kuphela elibonakalayo esinalo lisezwini likaNkulunkulu. Futhi manje uNkulunkulu engongena siphelo futhi angeke enze iphutha. Futhi uphelele, ngakho ke zonke zakhe, zonke izithembiso zakhe zifanele ziphelele njengoba ephelele. Ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayengunkulunkulu.
And the word was made flesh and
ulizwi waba inyama wakha phakathi kwethu. Izwi iqobo lwalo ngakho khona ke iBhayibheli liyizwi likaNkulunkulu, linguNkulunkulu iqobo lwakhe obekwe phezu kwephepha. Ngokuba akekho umuntu ongcono kunezwi lakhe. Uma ngingena kuthatha izwi lomuntu angikwazi nje ukuba nokusebenzisana naye. Ufanele abe gotho, ufanele abe neqiniso, futhi kakhulukazi njengoba izisho ukuthi ungumKristu. Manje leyo yindikimbe encane nje emfishane, kodwa akusikho ukuthi ingakanani, akusiyo iquality noma ubuningi. Iquality yezwi kuyilokho okuyikho, yizwi likaNkulunkulu. USimeyoni lapha wasendulo wathi wethenjiswa ngumoya ongcwele ukuthi akayi kubona ukufa aze abone uKristu enkosi. Wayenelungelo lokukulindela ngoba uNkulunkulu wayekwembulile kuye ngomoya ongcwele, wayenesizathu sokukwembula. Manje sithela ukuthi u-Abrahama wasendulo ngenkathi eneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlanu ubudala nomkakhe namashumi ayisithupha nanhlanu uSara, ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kanjani kuye futhi wembula kuye ukuthi wayezoba nengane ngoSara umkakhe.
He was sterile and she was barren.
Wayengazali futhi wayeyinyumba futhi babekade bengalendlela yonke impilo yabo, kodwa lokho uNkulunkulu wamtshela ukuthi wayezoba nomntwana ngoSara.
And he asked him to separate himself.
Futhi wamcela ukuba azehlukanise ngenxa yalesi sithembiso.
And that's the way we have
futhi
to do
it. Sifanele senze ngayo lapho sithethe uNkulunkulu ezweni lakhe. Sifanele sizehlukanise nazo zonke izinto ezikuzungezile eziphambene nalelozwi. Ungeke uye kubantu bese uthi manje ucabanga ukuthi nginakho ukuphulukiswa kwami na. Ucabanga ukuthi akukho lutho abantu cabangayo, lokho kuzangena engalutho kukho. Kuyilokho okucabangayo kukuwe. Ngakho wacela ukuba azihlukanise futhi wenza kanjalo ngokukhulu kulindela kokwamukela umntwana. Manje sithela ukuthi lowo mntwana akazange afike kwaze kwaba yiminyaka engamashumi amabili nanhlanu kamuva, kodwa esikhundleni sokuya ngokubaba uthakathaka ngoba akuzange kwenzeke. Ngenyanga yokuqala waya ngokubanga ngokuqine ngaso sonke isikhathi ngoba ukulindela kwakhe kwakukukhulu kakhulu. Uma uSara wayemdala ngenyanga, kwakuyoba kukhulu ngenyanga eyodwa ekulindeleni ngoba uNkulunkulu waligcina izwi lakhe. Bekuyoba ngcono kakhulu kuye ukuba abe nomntwana eneminyaka eyikhulu ubudala kunoma kwakunjalo eneminyaka engamashumi ayisithupha ubudala. Ngiyabona ukuthi ngiqonde ukuthini na, kwakuyisibangaliso esikhulu kakhulu ngaso sonke isikhathi. Futhi akazange aye ngokuba buthakathaka, kodwa waya ngokuqina ngaso sonke isikhathi. Manje singabantwana baka-Abrahama, iBhayibheli lasho njalo. Thina sifile kuKristu, sithatha inzalo ka-Abrahama futhi siyizidlalifa ngokwezithembiso.
We are heirs of the
promise. Izidlalifa zesithembiso no-Abrahama, ngoba u-Abrahama wanikwa isithembiso. Manje uma siyizidlalifa zakhe kanye no-Abrahama, khona-ke singabantwana baka-Abrahama. Nokukholwa okufanayo u-Abrahama inakho, sinakho qobo lwethu ukuthi lapho uNkulunkulu enze isithembiso, yazi nje ukuthi kuzokwenzeka, ngeke kwenze noma yini enye. Ungathini nje u-Abrahama ephuma ehamba uthi nje wakwenza yena noSara? Wayenamashumi ayisikhombisa nanhlanu, yena enamashumi ayisithupha nanhlanu. Lokho cishe kube yiminyaka eyishumi nanhlanu, amashumi amabili esedlule kuya esikhathini. Futhi kwakungudede wabo ingxenye, wayehlale naye kusukela aqala kushada naye, mhlawumbe eneminyaka eyishumi nesithupha noma eyishumi nesikhombisa ubudala. Futhi engena abantwana, uNkulunkulu wabonakala kuye futhi wamtshela ukuthi wayezoba nengane.
Abraham expected.
Manje Abraham wayekulindele lokho kuba kwenzeke ngoba uNkulunkulu washo njalo. Sengathi ngiyambona ngathini nje ikhehle leneminyaka engamashumi ayisikhombisa nanhlala kudala nowesifazane onamashumi ayisithupha nanhlanu ehla kuyobona udokotela ukwenza ahlele nesibhedlela ukuba abe nengane na babezothina abantu kubona. Wayezothina udokotela na umfo mdala use into ethize engalungile ngokwengqondo, kukhona okungalungile ngalowo mfo mdala. Awu wonke owesilisa noma owesifazane othatha uNkulunkulu ngokukholwa futhi ebukele izithembiso zakhe uthathwa yile lizwe ngohlobo oluthize lomuntu ongahlahlile khanda noma uhlanya, ngoba izinto zale lizwe ziwubula kakhulu kuNkulunkulu. Lokho umuntu wakubiza ngokuthi kukhulu, uNkulunkulu kubiza ngobula. Manje kodwa u-Abrahama wakukholwa. Manje izinsuku zokuqala ezingamashumi amabili nesishiyagalombili emva yena eseneshumi nanhlanu iminyaka engamashumi amabili esedlule kuya esikhathini, uzizwa unjani isithando na? Akukho mehluko? Hawu, akabongwe uNkulunkulu sizoba ngane noma kanjani. Kwakungukulindela okukhulu kakhulu. Mhlawumbe uSara watsho ngamabhuzu amancane ngengubo yokulala encane futhi ngani na wayelindele into ethize ukuba yenzeke. Yingaleso sizathu yenzeka. Unyaka nonyaka wedlula no-Abraham waya ngokuqina ngokuqina enika uNkulunkulu udumo, futhi kugcineni kwenzeka ngoba wayekulindele ukuba kwenzeke. Emva kokuba eseneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye kudala noma yena wayenamashumi ayisishiyagalolunye, ucabangani ngakho manje Abraham na sekuthi awudele na? Hamba umnumzane, sizoba nengane noma kanjani. Sesinazo izingubo zibekwe ngemuva, sesilungise yonke into. Usube nazo isikhathi esingakanani na? Iminyaka engamashumi amabili nanhlanu kodwa uNkulunkulu uzothumela ingane noma kanjani. Ngiyakuthanda lokho, niyabo ukuqiniseka uNkulunkulu washo njalo. Nalokho kuyaxazulula lapho uNkulunkulu eke wenze isinqumo ufanele asenze sibe bhakade. Manje ngingenza isinqumo futhi imizuzu emihlanu ngifanele ngibuyele emuva futhi ngenze singe ngoba ngibe nephutha kuleso. Ungakwenza nawe ngoba sinesiphelo, kodwa uNkulunkulu engongenasiphelo angelenze iphutha. Ungongenakuphosisa onamandla onke osezindaweni zonke, uNkulunkulu ungenasiphelo. Amen. Lapho isinqumo sakhe senziwa kucazululwe inguna phakade, angakwazi ukubuya futhi athi benginephutha. Angekwenze futhi uma uNkulunkulu enze sinqumo ekuqaleni ukuthi ekukholweni, uma silikholwa izwi lakhe ubeyokwenza zonke izithembiso zifezeke. Khona kuNkulunkulu senguNkulunkulu ongenasiphelo ezithembisweni zakhe. Ngeke kwehluleke, kufanele kube ngaloo ndlela. Kuqinisile, ufanele ushaye indawana uma uzothatha izwi lakhe kukholwe. Manje kuba wayethe awo njengamabandla esho lokho, hhayi abanye abefundisi basho ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule, uNkulunkulu akasabaphulukisa abantu enhlobo. Uma uNkulunkulu ake wabizela enkundleni kumuntu ogulayo futhi wamphulukisa phezu kwezisekelo zokukholwa kwakhe, uma omunye umuntu ogulayo eza kuye uzofanele enze into efanayo. Kungenjalo wenza ngokungezikho ngenkathi ephulukisa umuntu wokuqala. Uma enika lowo umoya ongcwele owamlalelayo ebhayibhelini phela njengoba ethembisa lapho ezenzweni wathi isithembiso ngesene nesabantwana benu labo okude bonke inkosi uNkulunkulu wethu yakubabiza. Uma umuntu ehlangabezana nalezo zidingakalo, uNkulunkulu ubophezelekile ngezwi lakhe ukumgcwalisa ngomoya ongcwele, ngoba uma ingakwenzanga khona-ke wenze iphutha. Futhi uma uNkulunkulu wenze iphutha ungumuntu futhi hayi uNkulunkulu unesiphelo njengoba sinjalo. Ngakho nebo njengabantwana baka-Abrahama isithembiso sikaNkulunkulu futhi nje sibambelele kuzo. Kunendaba yokuthi kwenzekani, sibambelela khona lapho ngokufanayo nje ngoba uNkulunkulu washo njalo. Nalokho kuyaxazulula. Manje awukwazi ukukukhohlisa, ufanele ube nakho. Ungeke nje ukukhohlise, akuyikukhohlisa. USathane akasiyo uyazi noma ngabe uyakhohlisa noma cha, kodwa lapho ungakhohlisi uyakwazi naye. Futhi lapho into ethize ibambelela phansi enhlizweni yakho ukuthi uyazi kuthi kunjalo, kunake kukhona kuzokwenzeka. U-Abraham wakukholwa lokho, wamkholwa uNkulunkulu, wathatha uNkulunkulu ezweni lakhe naphansi kwamathemba. Walinda iminyaka engamashumi amabili nanhlanu, ngalokho kulindela kuya ngokuba kukhulu ngokuba kukhulu. Kwase kuthi-ke ekugcineni ingane yazalwa ngoba wayeyilindele. Wazehlukanisa futhi uma ndizoqaphela ukuthi kwakulindele ini, uNkulunkulu wamtshela ukuba azehlukanise nazo zonke izinhlobo zakhe. NoNkulunkulu akazange aphinde ambusise waze wamlalela ngokugcwele. Ngoba nje uma njengoba uyise ebambelele ngani umfo mdala wabangela inkathazo waseke ehlangana nalodi kwesekuthi ke ulodi wabangela inkathazo futhi konke waze ehlukanisa futhi wasuka kukho konke ukungakholwa kwakuyakaziswa kwasuka kuye khona ke uNkulunkulu wehla futhi wakhuluma naye futhi kukhona okwenzeka futhi lapho sisusa yonke imimoya emincane yokungakholwa kithi futhi nje sithathe uNkulunkulu ezweni lakhe futhi angikhathali ukuthi usibanibani wathini noma bani watheni uNkulunkulu wenze sithembiso ngimi khona lapho khona ke uNkulunkulu uzoya ekuphenduleni kodwa kubulane wambusisa futhi wamgcina kanjalo njalo noma wamondla futhi wamhola isuka endaweni eyayindaweni kodwa akazange yambusise ngokugcwele futhi yamnike isithembiso waze wazehlukanisa ngokuphelele kuzo zonke izinto ezincane zezwe umshana wakhe bakaqhubekele ezantsi sedoma uma wayefuna nabo bonke abanye usibanibani uyise wafa khona ke uNkulunkulu ngomthela vuka futhi ubuke ezweni lonke ngikunike konke bheka impumalanga enyakatho intshonalanga naseningizimu ngicabanga ukuthi yile indlela uma ibandla abantu beke baze bafike endaweni lapho bezehlukanisa ngokuphelele nezinto zezwe khona ke ungabheka kuze zonke izithembiso ezibhebhelini konke kungokwakho kufana nomhubhe omkhulukazi ophakathi kwezakhiwo ngamoya munye sibhaphathizelwe emhubheni ophakathi kwezakhiwo abanye abantu bangena nje emhubheni phakathi kwezakhiwo ngompapathizo kamangcwele bathi awu mayibonge inkosi ngingenile mayibonge inkosi ngilapha kusikho lokho kimi wathini uNkulunkulu kuAbraham na sukuma futhi ubuke lonke izwe konke kungokwakho ilondlela ngekathi ngingena kuKristu ngangifuna ukuqalaza hayi nje ukwazi ukuthi wangisindisa kodwa yini enye inginayo phakathi lapho na uma umuntu othize nginika umhubo omkhulu phakathi kwezakhiwo ngase ngingena kuwo ngingathanda ukuhlola into ngibone ukuthi nginani kungalondlela ngamaKristu namhlanje ayehluleka ukuhlola izithembiso zikaNkulunkulu futhi yabona ukuthi yezika noma ubani othandayo mageze uma nge into ethize ethe kuphakama kancane bengiyozithandela ilanga lesithembisi bese ngikhuphukela kuso buka emashelofini futhi ubone ukuthi yini engeyami mina maKristu ngezinge isikhathi yanibuke nihlole nithole ukuthi yini ngeyenu ukukhulubiswa kungokwakho isindisi ngeyakho injabulo ngeyakho ukuthula zonke izithembiso eBhayibhelini zingezakho lapho umuntu ecwaliswa ngomoya ngcwele uNkulunkulu umnika ibhuku leshekeli negama likaJesu libhalwe ekugcineni kwalo lithumele phakathi ungesabi ukukubhala lithumele phakathi futhi uzokwehlisela izibusiso eziningi zakhe phezu kwenu zalokho akwethembisa uMose wayesevele ewalahlile amathemba wayesemuva kwingemuva logwadule elusezimvuzi kamkhwe wakhe uJethro ngenkathi ngokunye ukusa emuva kwingemuva logwadule wabona isihlahla zivutha Wangena ebukhoneni balesi sihlahla nakubo Mose wayengu siyazwe zenkolo ngoba wayeqeqeshiwe ekuhlakanipheni nasekufundeni konke ngoba siGibhithe watshelwa ngunina ukuthi wabizelwa inhloso futhi lonke ulwazi lwakhe lwesayensi yezenkolo alubanga yilutho kuye futhi angehliseli phansi izehlakalo zesayensi yezenkolo kodwa ngithe kusoze kwathatha indawo yaleso sehlakalo ohlangana naso lapho uhlangana noNkulunkulu kukhona okwenzekayo uba isidalwa esisha ngezinye izikhathi ekukwenza wenze izinto ezihlekisayo ezweni sengathi ngiyambona uMose ngokusuku elandelayo noZipporo ehlezi emnyuzini noGero shoma mncane engulini yakhe ehla kuyolidla ezantsi eGibhithe induku endala yomile esandleni sakhe iba yikheyini yokuhamba ubuhanqa buphephezela nhlangothi zombili futhi uyaphi Mose na ngehlela eGibhithe kuyolidla ukuhlasela komuntu oyedwa njengendoda eyodwa nje yeRussia ukuyoyidla ikhehla iminyaka eyikhulu ubudala ungakhehlezi emnyuzini nengane ehla kuyolidla kodwa into yakho yayingukuthi wakwenza ngenxa yokuthi uNkulunkulu wenze isithembiso noMose wayelindele uNkulunkulu ukuba agcine isithembiso sakhe wabulala baseGibhithe wehlela lapho ngesinye isikhathi futhi wabulala uyedwa ngaphandle kwentando kaNkulunkulu futhi kwakuyibala ezandleni zakhe wehla ngokulandelayo futhi wabulala zonke isizwe kwakuyinkazimulo ezandleni zakhe ngoba ngesinye isikhathi kwakunguMose kwenza futhi ngesikhathi silandelayo uNkulunkulu wakwenza lokho kwenza umehluko wayelindele uNkulunkulu ukuba abakhulule ngoba ngikuzwile ukukhala kwabo ngikubonile ukuhlupheka kwabo futhi ngiyisabizwane somuntu ngehlile ukubakhulula futhi ngiyakuthuma Mose esikhundleni sami lokho kwakwenza. Ukubonile ukuhlupheka kwakho, umbonile udokotela ethi akukho okunye engingakwenza, ngakho wehla esesimweni sikamoya ngcwele ukuzokwengamela. Uma nje nizomvumela akwenze, lindela yena ukuba akwenze. Wazi ukuthi wethembise kukwenza, bambelele ezwini lakhe wathi uyokwenza, ngakho-ke kulindele.
A man of great reputation.
Simeoni indodana yedumo olukhulu. Simeoni wayeyisazi esidala futhi wayenedumo olukhulu phakathi kwabantu. Uma wake wafunda emlandweni wakhe futhi wayeyindoda ehloniphekile. Futhi ungacabanga nje ikhehla lapho cishe impela iminyaka engamashumi ayisishiyagalombili nento obudala lihambahamba lithi, awu uyazi angizukufa ngize ngibone uKristu weNkosi. Singathi ngiyabona abanye orabi bethi, uyazi umfo mdala bandla kuyadabukisa, ngani khehla lithe ukuchezuka kancane ekhanda lalo, ngani kade sibheke uMesiya eminyaka ezinkulungwane ezine? Kusukela eteni abantu bakithi bebebheka uMesiya, futhi lapha sisekuthunjweni kwamaRoma, zonke izimo zivaliwe, bonke bufakazi bubonakalayo ukuthi lezi zinto zizokwenzeka buvaliwe kithi. Sisebugqilini, asisesiso ngisho isizwe sihlakazekile ngendlela esiyiyo naphansi kukahulumeni wamaRoma, futhi nanti leli khehla linolunye unyawo ethuneni nolunye luncikile, futhi nokho lithi lizobona uKristu weNkosi. O bebeyothi, he, lokho akusoze kwenzeka. Kodwa Simeoni wayazi ukuthi kwakuzokwenzeka. Singathi ngiyabona abanye borabi abase basha bethi, awu ngeke nje ufo mdala akanangozi, angeke alimaze muntu, kodwa uyajikeleza lapha efakaza kuwo wonke umuntu uzokwenza lokho futhi uzokwenza lokho futhi uzophila ukuba abone uMesiya efika nakho konke kanjalo. Awu Simeoni, yini isizathu sakho na? Kungani usho into enjengaleyo na? Yini ekwenza uthi ngenkathi uDavide ambheka, ngenkathi u-Eliya ambheka, nabaprofethi basendulo futhi sasimbhekile kuyo yonke iminyaka, futhi manje izinsuku zezimangaliso selwedlule nayo yonke into yenziwe yaba mnyama iminyaka engamakhulu amane selokhu zabani umprofethi uma lakhe, futhi enaku lapha uyeza uthi awuzi kufa uzowubona uMesiya. Wazi kanjani ukuthi lokho kuzoba iqiniso na? Ngokuba kwembulwa kimi ngumoya ongcwele. Naso isisekelo sakhe, lokho kufanele kube yisisekelo sakho, lokho kufanele kube yisisekelo sami. Lapho umoya ongcwele usembulela khona futhi uhambisana nezwi, akukho lutho oluzokumisa. Lapho kwembulwe kuwe ngumoya ongcwele futhi ubuka lapha futhi kuyisithembiso ezwini. Manje ukuphulukisa ngokukaNkulunkulu kuyisithembiso ezwini. Manje uma umoya ongcwele uzokwembula kuwe ukuthi ufile ukukuphulukisa ngokufanayo njengokukusindisa, bese ke ufika namathemba ukukwemukela futhi uNkulunkulu impela uzobona ukuthi uyakuthola. Manje ungahle udokotela angahle athi manje, awu bayeke kanjalo, ngeke kubalimaze, ngiqaqele bazofa nje noma kanjani. Kodwa khumbulani nje, uma uNkulunkulu enze isithembiso hlalani kuso, akunendaba ukuthi izimo sinjani. Uma uthi, awu nginomdlavuza, ngine-TB, lokho kuhlangene ngalutho nakho. Uma uNkulunkulu kwembulile, uNkulunkulu uyasigcina isithembiso sakhe, yilokho kuphela. Kaningi cabanga ngoJona, ukucabanga ngezimpawu, abantu babuka izimpawu zabo. UJona wayenodaba lwangempela lwezimpawu, wayesesiswini somkhomo, izandla zakhe nezinyawo ziboshiwe, futhi wayephansi esiswini somkhomo kubo bonke ubuhlanzo, futhi phansi ekugcineni kolwandle, olwandle olunesiphepho. Manje wayenezimpawu ezithile, uma wayebuka ngapha kwakuyisisu somkhomo, ngaleyo ndlela kwakuyisisu somkhomo, yonke indawo wayebuka kuyo kwakuyisisu somkhomo. Manje akukho muntu lapha kuleso simo sibi, ngiqinisekile. Kodwa niyazi ukuthi wathini na? Wathi ziyize lamanga, angeke ngibakholwe. Wathini na? Ngiyakuphinda ngibheke ithempeli lakho elingcwele. Ngokuba wayazi ukuthi ngenkathi lelo thempeli linikelwa usuku uSolomoni anikela ngalo ithempeli, wakhuleka wayesethi, Nkosi, uma abantu bakho besenkathazweni noma kuphi, futhi uyobheka ngakuleli thempeli elingcwele, khona-ke uzwe usezulwini. Futhi wayazi ukuthi uNkulunkulu wawuzwa umkhuleko waleyo ndoda. Futhi niyazi ukuthi uNkulunkulu wenzani na wamgcina ephila izansi lapho izinsuku ezintathu lobusuku wamyisa ngale niNeve mhlawumbe wathatha inhlanzende kangako ukuba ibhukude emanzini imyise laphaya kodwa wahlala esiswini somkhomo izinsuku ezintathu lobusuku buthathu wayelindele uNkulunkulu ukuba enze okuthize ngoba wayehlangabezane nesidingakalo uNkulunkulu wayenze isithembiso futhi wasikholwa futhi uma uJona ngaphansi kwalezo zimo wayengatshela umsebenzi wesimangaliso njalo ovela kuNkulunkulu ngoba kwakungokwezwi kwakungokokukholwa kwakhe futhi uma wayengenza lokho phansi kwalezo zimo kakhulu kangakanani kulokhu kusa singaphulukiswa ngenkathi singabuki ithempeli elenziwe ngezandla uSolomon ekugcineni wahlubuka amakhosikazi akhe amhudula amsuse kuNkulunkulu kodwa siyibhekanga kwasekunene sikaNkulunkulu lapho uJesu ehlezi khona negazi lakhe uqobo uphila njalo njalo ukwenza kunxusela phezu kokuvuma kwethu kakhulu kangakanani-ke esingabiza noma yiluphi uhlobo lesifo ngokuthi yize lamanga angikukholwa yalinyazwa ngenxa yeziphambeko zethu yachotshozwa ngenxa yeziphambeko zethu isijeziswe sokuthula kwethu sasiphezu kwayo nangemivimbo yayo siyiphulukisiwe thina manje-ke sathane thatha indlela yakho phuma lapha niyabo ngiyamkholwa uNkulunkulu ngikulindele ukuba kwenzeke nakho lapho khona uma kungenzeki khona manje kuzokwenzeka emva kwesikhashana uma kungenzeki namhlanje kuzokwenzeka kusasa uma kungenzeki kusasa kuzoba ngeviki elizayo noma ngabe yini kuzokwenzeka noma kanjani uNkulunkulu washo njalo nakho lapho khona manje wehlela lapho ngaba nokukholwa khona kulindele lokho uNkulunkulu athi uyokwenza uNkulunkulu uzokwenza angeqamba amanga ngakho uSimeyoni wodumo olukhulu akwenza imehluko mayelana nodumo yilokho okuningi kakhulu okungena emabandleni ethu namhlanje ngisho nasemabandleni ethu ephentekostali kuyimfashini eningi kakhulu okuningi kakhulu ukurep kwezinto njengokuthi nje sinodumo oluningi olukhulu niyazi nomphakathi nezinto esikudingayo ifashini endala emahlathini angemuva isibhakabhaka esiluhlaza inkolo ebulala isono esikudingayo ngumbhobho wesibhamungo into ethize ezoshumayela ivangeli phandle kokucekisa futhi badedele amabhizela awele noma yikuphi lapho efisa khona bese beklapha kuwo sidinga amadoda kaNkulunkulu ehlala ngamandla abuyisele ibandla endaweni lapho belifanele libe khona kukhole kungalungile siyakuqonda lokho sonke siyakwazi siyakuqaphela amabandla ethu ayawa ebabuthakathaka esikudingayo akusiyo inhlangano entsha kuba iqhume esikudingayo akusiyo enye imvula yamuva esikudingayo ngokubuyela ekukholweni ezwini likaNkulunkulu nebhayibheli likaNkulunkulu isehlakalo esiyinyakazisa umphefumulo obuyela ebandleni yilokho esikudingayo ukuhlanzwa kuqondiswa onke amabandla ethu nezinhlangano zethu yeka kudweba imigqa emincane yemingcele lokhu nje nalokho inhlangano ethize ngolunye usuku ngenxa yokuthi ngavumela omunye umfundisi ahlale emsamo owayengeyena wenhlangano yabo wathi sesidwebe umugqa sidwebe sakukhipha kuwo mfowethu Branham waphuma kwezethu waphuma eziyingini zethu ngathi ngidwebe omunye omkhulu kakhulu ngilibuyisele phakathi futhi ngathi ngakho ungeke nje wangisondela ngaphandle kunjalo ngizedwebe omunye ngo phezu kowakho bese ngikuthatha ngikubuyisela umuva ngoni yabo lokho kungokwe singabazalwane asehlukene thina sonke singumzimba munye kunjalo singamaKristu sizelwe ngumoya wakhe sigezwe egazini lakhe singamaKristu sifanele siziphathise kwamaKristu sifanele siziphathe njengamaKristu madodana besifazane ake ngilitshele ukuthi leyo yinto eyodwa thina ibandla elisilele ngayo namhlanje iziphatha njengamaKristu siyahambahamba siziphathise okwezimpukane zifile siyahamba kuyesabeka akukho kukholwa akwenele uma kwakunguyinki ukufaka ichashaza kalula nje silahlekelwe yinto ethize ebesifanele sikwenze ngokuhlehlisa amahlombe ethu emuva eminyakeni edlule babevame ukuthengisa izigqila ezimakethe zezigqila lapha enikizimu ikakhulukazi ezansi egeorgia kanjalo njalo ngenkathi futhi babewela iphesheya kwezilwandle e-afrika namabhunu ayezobuyisa izigqila bazikhiphele lapho ejamaica futhi bazithumele ngomkhumbi eflorida futhi bazithengise izimpilo zabantu lokho kwakungalungile uNkulunkulu wenza umuntu unomuntu wenza izigqila akekho umuntu okufanele abe yisigqila sikhululekile kukristu asisiso isigqila sesizwe asisiso isigqila senhlangano singamadoda nabesifazane bakaNkulunkulu selule izingalo zethu kuwo wonke umfowethu owile akunendaba yokuthi ukuphi kukhona indawo yethu sonke ngakho lapho sifika endaweni Babe hamba hamba, bathenge lezi zigqila emasimini ehlukene, babe thola incwadi yokuthengisa, njengoba nje bekungaba imoto eke yasetshenziswa endaweni yezimoto yondawo, ngakho babe hamba hamba futhi bathenge lezi zigqila bayothatha ngafunda ngo Abraham Lincoln, umningizimu omkhulu owehla esikebheni lapho eNew Orleans, futhi wababona emgodini wezigqila lapho bethengisa endalini indoda enkulu, inigro elikhulukazi eliqinile, futhi umkalo omncane bandla. Emiphandle lapho nezingane ezimbili ekhala ngokubaba bezoyithengisa ukuze bayizalanise nabakhudlwana besifazane abaphile saka ukwenza izigqili ezinkulu ngokuthe xaxa u-Abraham Lincoln wafinqa incindi yakhe kanjalo wayesethi lokho kulungile ngelinye ilanga ngizokushaya uma kuthatha impilo yami kwakwenza kodwa wakushaya wakwephula futhi ake ngikutshele mfowethu ungakholwa kungokukadebeli mangikushaye nkosi ngikathali noma kubiza impilo yami ake ngiphule leyo nto phezu kwebandla leyo mingcele kanjalo njalo ukuthi singabona thina ngamoya munye sonke sibhaphathizelwe emzimbeni munye futhi singamakristu singabazalwane akunendaba uma indoda ingeye church of god nami ngingowe assemblies nalena yibaptist noma ipresbyterian singabazalwane lokho siyikho singabazalwane kukristu ake sikwephule yephula lemingcele singelula izingalo zethu kuwo wonke umfowethu ngangilapha esikhathini esithize sedlule bathi mfowethu Branham uma nje uzojoyina inhlangano yethu ngathi qhabo ngikanye nenhlangano yenu kodwa ngiyanitshela ukuthi ngizokwenza njani ngizokwelula izingalo zami inhlangothi zombili kuwo wonke umuntu lokho ngokuthi sonke simunye kukristu ngolinye isuku lo othenga athengisela abanye wafika ngasekhaya lensimu wathi zingaki izigqilo nazo na wathi ngaphezu kwekhulu wathi ngingathanda kuzibhekisisa kulungile zonke zazisebenza futhi zazitangele zazifika endaweni lapho zazikwazi khona ukuthi azisophinde zibuyele ezweni lendabuko futhi azisophinde zimbone ubaba nomama noma zisophinde nhlobo zibona abantwana nokungena kunye futhi zazinomunyu kakhulu futhi babethatha iziswebhu futhi bazibhaqabule ukuzenza zisebenze ukuzenza zidonse futhi zisebenze nanoma yini ezazifanele ziyenze ngolinye isuku ngenkathi lomthengi wezigqila efika futhi waqaphela ukuthi wayezi bhaqabule kanjani lezo zigqila ezenza zisebenze zonke ngaphandle kwensiza yodwa babengadingeki ukuba bayibhaqabule amahlombe ehlehlile isilevu sibheke phezulu yayikukho ngqo noma ngamuphi umzuzu futhi othenga thengisela abanye wathengi ngingathanda ukuthenga lowo mfo kwasho umnikazi akathengisi angeke ngamthengisa wathi ngiqaphelile ukuthi awudingi ukuba umqondise wathi qhabo wathi yini indaba na wathi ngabe ungubasi phezu kwazo zonke na wathi qhabo isigqila wathi mhlawumbe umandla ngokwehlukile kunoma wenza kwezinye izigqila wathi qhabo zonke izidli kabeleni lokuphakela emkhunjini ndawonye ziyisigqila nje wathi yini emenza ehluke kakhulu kangaka kuzo zonke ezinye na wathi ngamangala nami ngaze ngathola kwelinye isuku ukuthi ngale yezweni lendabuko lapho evela khona eAfrika uyise uyinkosi yesizwe futhi nakuba engowezizwe nokho uyazi ukuthi uyindodana yenkosi futhi uziphatha njengayo o nkulunkulu singamadodana namadodakazi kankulunkulu indodana yenkosi yasezulwini pho siyakuziphatha kanjani-ke na omdadlana ontekenteke ephushelwe emuva na qhabo mnumzane baba wami ucebile ngezindlu namasimu uphethe inzebo yezwe ezandleni zakhe okwamarubi namadayimane nesiliva negolide amabhokisi akhe agcwele unengcebo engakhulumekiyo ngokuba singomntwana wenkosi masiziphathe besifazane ningafani nezwe ningagqoki njengezwe ningabi yilezi zinto zesimanje nayo yonke le nto abayenzayo qhela kukho uyindodakazi yenkosi banumzane abahloniphekile nina bazalwane alidingi ushaywa phansi futhi nifuqelwe ekhoneni ningamadodana enkosi yebo sukumane nikhunsule isifuba senu hlanganani nakho impela kunjalo silindele uNkulunkulu ukuba asenzele okuthile angeke asenzela lutho lapho zonke nje sigobela ngapha nangapha sengathisi into ethize ethe ife uhafu ufune ibandla eliphilayo ufune amalunga phakathi lapho ukuba abe ngamatshe aphilayo akhiwe encwadini yokukholwa ukholweni memukeleni nithatha izwi lakhe manje wena uthi awu nginodumo olukhulu mfowethu Branham ngikusuma business ngidlala amakhadi emphakathini wakithi ngikatshela ukuthi nani mfowethu awukho umphakathi omkhulu ezweni kunomphakathi kaJesu Kristu futhi awusoze wajoyina kuwo wena uthi awu ngiyilungele bandla linye kuphela ibandla linye kuphela indlela isango elilodwa lowo nguJesu Kristu ongena kunoma yiphi enye indlela ufana nesela nomphangi futhi ngamoya munye zonke zipaphathizelwe kulowo mzimba kunjalo futhi singabazalwane yebo mnumzane futhi singamatetana namatetakazi enkosi sifanele siziphathe udumo lwethu alulutho emhlabeni lokho olufuna ukuba yikho ezulwini lapho esifuna khona ukuma kwethu kwethu phambi kukaNkulunkulu manje siyathola thatha uSimeoni wehle njalo ngiyabona ngineminye imizuzu icishe emihlanu ake simehlise sikhubeke kancane sithele ukuthi uSimeoni wayenesizathu esihle salokho ayekwenza ngoba umoya ngcwele wawembulile kuyo ukuthi wayengezukubona ukufa ngendaba yokuthi yini ukuthi wayesemdala kangakanani noma lutho ngakho ukuthi bangaki abanye ababehlilekile ekuzameni ukumbona kodwa yena qhubu lakhe njengomuntu ngamunye wayezobona uKristu inkosi.
Oh
mfowethu tete wethu uma ubungathola umoya ongcwele ukuba embule kuwe manje yimina ozophulukiswa yebo mnumzane angazi ukuthi bonke abanye bazokwenzani kodwa kuzoba isikhathi sami leli hora lokuphulukiswa kwami lesi sikhathi engizokwemukela ngaso umoya ongcwele uNkulunkulu ukwambule kimi futhi ngizokwemukela kwehlukile kukhona kuzokwenzeka njengokuthi alubizana noto umsindo wezimpophoma zakho washo uDavid ngamanye amazwi uma kukhona utwa phakathi lapha olubizayo kuzofanele kube khona utwa phandle lapho okusabela kulolobizo ngamanye amazwi bangakukholwa ukuthi ukuthi ungathanda ukuhamba eduze noNkulunkulu na phakamisa isandla sakho kulungile bangakukholwa ukuthi uNkulunkulu ungumphulukisi na phakamisa isandla sakho impela awu manje uma unento ethize kuwe ukutshela lokho kuzofanele kube khona into ethize phandle lapho ukusabela kulokho kulangazelela lapha kanje ngaphambi kokuba kuze kube khona isigwedlo emhlane wenhlanzi ngokufanele kube namanzi kuqala ukuba ibhukude kuwo kungenjalo yayingeke ibe nesigwedlo ngaphambi kokuba kube khona isihlahla kuba simile emhlabathini ngokufanele kube khona umhlabathi kuqala kungenjalo ngokungeke kube khona ngekho sihlahla ukuba simile kuwo lapha esikathile sithile sendlule bengicabanga nje ngicaphune lokho maduze nje ukuthi umfana omncane edolobheni langithi waye udla honke amarabha ipensela lakhe esikoleni notisha wabhalela unina futhi umama wakhe ngolunye usuku wamthola phandle enkosini lingemuva edla isitibili sebhayisikili ngakho kwakuyirabha futhi ngakho bamehlisela endlini yesayense yokucwaningela ukuyohlola umfo omncane ukuthela ukuthi yini engalungile futhi udokotela wathela ukuthi umzimba wakhe omncane wawudinga isibabule manje uthola isibabule erabheni manje inina inqobo nje uma kwakukhona ukulangazelela isibabule lapho ngokufanele kube nesibabule kuqala omfowethu uyabona ukuthi ngiqonde ukuthi nina bekuyo dingeka kube nesibabule phandle lapho kuqala ngaphambi kokuba kube khona ukulangazelela phakathi lapha niyakubona na ingaleso sizathu kunokuningi kukaNkulunkulu kwakho ingaleso sizathu kukhona ukuphulukiswa ngokaNkulunkulu kwakho ngoba uyakufuna ingaleso sizathu kwakukhona uNkulunkulu Abrahama ayemfuna omakhino menzu kwakunguNkulunkulu wayikubhekile ngoba uNkulunkulu wayenze isithembiso niyakubona na lapha ngaphambi kokuba kube khona okudaliweyo kuzofanele kube nomdali okudala okudaliweyo futhi inqobo nje uma uza ukuthi ukholele ukuphulukiselwa ngokaNkulunkulu kukhona umthombo ovulekile ndawo ngoba nje uma ukholwa ukuthi ukhona uNkulunkulu ozokugcwalisa ngoba engcwele ukhona umthombo ovulekile ndawo kungenjalo bungeke neze ulangazelele abanye abaningi abanye abakulangazeleli nabo ngoba akwembuliwe kubo kodwa kwembuliwe kuwe Kungani na? Ngani na? Ngizizwa ngikholwa impela khona manje niyabo kuyini na? Wembulwe kuwe ngumoya ongcwele. Umoya ongcwele ofanayo owakwembula kuSimeoni. Futhi inqobo nje uma ekwembulile kukhona umthombo ovulekile ndawo. Oh, ukuba nje besingakubona umthombo ovulekile ndawo ngokuba wembulwe kuwe ngumoya ongcwele. uNkulunkulu ngumphulukisi. Ukuphi lo mthombo na? uNkulunkulu ugcwalisa ngomoya ongcwele. Uphi lo mthombo na? Niyabo, kukhona umthombo lapho kungenjalo ubungeke ube na lokho kulangazelela isizini yakho ngakho kukwenza nje ulahlekelwe yiyo yonke imicabango yakho ya noma yini enye ngoba kweqa yonke into ugcwalisa ubuwena bakho bokugcina dungo kukukholwa manje awukho umoya ongcwele umbili munye kuphela umoya ongcwele nomoya ongcwele ofanayo owakwembula kuSimeyoni ukwambule kuwe wembulwa ngumoya ongcwele ukhona umjombo ogcwaliswe ngegazi omunye emithanjeni ka-Emanueli izoni zibhukuda ngaphansi kwethandala lisusa onke amabala azo esono lokho kungokwaso sonke isoni uPetru wathi ngosuku lwePentekoste lapho wathi iphendukani yilowo nalowo wabhaphathizwa egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikamoya ongcwele ngokuba isithembiso ohe lemuva futhi ukufake kwenye into yomlando na Isithembiso ngesene sabantwana benu kubo bakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza izibusiso zePentecoste amandla kaNkulunkulu ezama ukuthatha ibandla lakhe akehlileki akanciphi usakhanye nje futhi unqwaba namhlanje njengoba wayelokhu enjalo futhi uyohlala nje enjalo uphakade oyebo amadodana kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu uDavid Du Plessis wake washo ngalokho ngamadodana kaNkulunkulu amadodana kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu nonke niyakukholwa lokho anikukholwa ne amadodana abantwana bakaNkulunkulu Baholwa ngumoya kaNkulunkulu manje inkathazo yakho ingukuthi ebandleni namhlanje wathi sinabazukulu abangamadodana abaningi kakhulu kodwa uNkulunkulu akanabazukulu manje nina ma Methodist ixoshana umzuzu nje ngifuna ukukhumula ibhanti lenu ukuba sasisa lokhu sinamadodana namadodakazi kaNkulunkulu eMethodist bekuyoba kuhle ukuba besinamadodana namadodakazi kaNkulunkulu eBaptist kuhle iluthela iNazarene uPilgrim Holiness noma Pentecost kodwa njengoba nje bonke abanye babo benza kanjalo nathi sikuma Pentecostal sithi abantwana bethu futhi sibangenise ebandleni ngoba sasiphakathi lapho sibenza amalunga ebandla lePentecostal lokho ngabazukulu uNkulunkulu kanabo abazukulu leyo ndodana efanayo noma indodakazi efanele ikhokhe inani lifanayo esilenzile futhi yemukele umoya ongcwele ngokufanayo njengoba senza bekho abazukulu uNkulunkulu ngabafaki nge kanjalo kukhona amadodana namadodakazi abekho abazukulu uNkulunkulu akanabo ayikho into enjalo ngoNkulunkulu awu uthe ngingowebandla leMethodist umama wami wayengowalapho lowo ngumzukulu uNkulunkulu akanaye ungumzukulu ebandleni leMethodist ungumzukulu ebandleni lePentecostal kodwa uNkulunkulu akanabazukulu wonke wesilisa nosifazane uzofanele azalwe ngokusha ngamunye amadodana namadodakazi kaNkulunkulu lokho kubenza bagcwale umoya futhi bagcwale kuphila kuze into esahlobo emva kwesikhashana zonke izinyoni ezincane ezantsi lapha ziphumela kulezo ziqongo zomtelofia nezihlahla phandle lapho zizakhele isidleke umama wenyoni omdala angazakhele isidleke esincane esihle futhi yasenze sithe komale kakhulu enzele izingane zakhe yabeke isidleke esigcwele amaqanda futhi angahlala lapho phezokwalawo maqanda futhi athembeke kakhulu futhi awaphendule kakhulu nje futhi alambe kakhulu futhi uzozilambisa impofu kakhulu akakwazi ukundiza suka esidlekeni uma leyo nyone ngumama ingazange ibe nomata lawo maqanda wasoza achanyiselwa kunjalo awachamuseleke umgudu wegazi uvele ebulilini bosinisa umbala obomvu ezinhlayiyeni zegazi lelo iqiniso usifazane uveza kuphela iqanda isifazane kodwa isilisa yilapho ukuzala ukuvela khona uleyo indaba ngamabandla ethi namhlanje abantu bakithi bePentecostal ngingasho lutho lumelene naleli bandla elimangalisayo nomelusiweni omangalisayo ngahlangana naye yazi ukuthi ukholwa yini kodwa namhlanje sithela amabandla amakhulu kunalawo esake saba nawo nokukholwa kwethu kuya ngokuba phansi Yini indaba na yabo singenisa amalungu abazukulu esikudingayo mfowethu hayi leyo nyoni endala njengoba ngisho ingahlala lapho leso sidleke kuze kube izibisi impofu kakhulu ibisingakwazi ukundiza isuke kuso kodwa uma engazange ibe nomada azokwenzani lawo maqanda na ayolala khona lapho futhi yabole niyakwazi lokho ngenze inkukhu zenu ayolala lapho futhi yabole yinye kuphela into okufanele uyenze mfowethu ukuhlanza sidleke kunjalo lokho iminyakazo yethu yephentekostali ekudingayo namhlanje isikhathi sokuhlanze sidleke khipha amaqanda abolile esidlekeni ngenisa amalunga futhi uwenze abadikoni kanjalo njalo futhi uhambambathe emhlane ngoba akhokha kanzima kancane ebandleni awazi lutho ngonkulunkulu kunoma ilawulazi ngoba usuku basekipithe kunjalo esikudingayo yisehlakalo sokuzalwa ngokusha sibuyele empaphathizweni kamoya ongcwele ngokukholwa kwangempela kwephentekostali ebandla kunkulunkulu usebenze ebandleni lethu lokho kuletha into ethize ukuthi uholwa ngumoya ongcwele lapho izwi likhuluma uthi amen kulo futhi uyalikholwa usibuyele uqhutshwa ngumoya ongcwele futhi lapho wayenesithembiso manje sengivala ngingahle ngisho lokhu ake sithi kufika isikhathi izindaba azihambanga ngaleyo nkathi njengoba zenza bukani umari omncane wayelindele naye intombi wayengakaze azi indoda kodwa umoya ongcwele wahlangana naye wawusuthi leyo nto engcwele eyozalwa kuwe iyobange kamoya ongcwele unkulunkulu uzoba nguyise wale ndodana awu wayelindele unkulunkulu ukuba agcine izwi lakhe akahambanga ngapha nangapha ethi manje linda ngizobona ngize ngizwe ukuphila futhi khona-ke ngizohamba ngiyofakaza qabo akusikho okuzwayo ujesu akazange athini kuzwile na wathi ukukholiwe na uyakukholwa omunye uthi awu angizwa kwehluka lokho akuhlangene nakho akukhulumi ngesandla esingaphandle nomzimba ongaphandle ukhuluma ngengaphakathi elikukholwayo kulawula konke okunye kwakho wathi ukukholiwe na umariya kwathi nje ingelosi ingamtshela ngani wathi bheka incekukazi yenkosi makube kimi njengokwakho ngokwezwi lakho wakhuphukela ngo emagqumeni asejudiya efakaza wahamba futhi watshela u-elizabethe umzala wakhe ukuthi wayezoba nengane engazindoda ngani u-elizabethe wamangala wathi futhi ujohane omncane niyazi wayesenezinyanga eziyisithupha vele wabunja esizalweni sikanina wayengena kuphila ingelosi enkulu yabonakala kuzakhariya futhi walingabaza izwi likankulunkulu wathi uyoba yisimungulu kuze kube yisikhathi umntwana azala ngaso niyazi unkulunkulu ngamvusela u-abrahama abantwana kulawa matshe uma ungafuni ukukuthatha omunye umuntu uzokuthatha futhi wathi ngenkathi sithola ukuthi unikeza isibingelelo wathi oh umoya ongcwele uzofika phezu kwami futhi ngizokhulelwa nale nto engcwele izobizwa ngendodana kankulunkulu futhi ngiyakuyiqamba igama ujesu manje johane omncane wayenezinyanga eziyisithupha enganyakazi noma ubani uyazi ukuthi lokho kungaphansi kokwejelekile izinyanga eziyintathu kuya kwezine kakhulu bese kuthi-ke nansi izinyanga eziyisithupha futhi wayengakanyakazi kodwa kwathi nje engezwa leso sibingelelo endlebeni yakhe esivela kumariya omunye ulindele bobabili futhi ngenkathi umariya ethi wabiza igama lenkosi ujesu okokuqala lelo gama ukuba lize likhulunywe ezindebeni zomuntu ingane encane efile esizalweni sikanina yagxuma ngenjabulo futhi johane wemukele umoya ongcwele esizalweni sikanina futhi uqala ukugxumagxuma ngenjabulo futhi uma okokuqala igama likajesu kristu lake lakhulunywa ezindebeni zomuntu lenza ingane efile yagxuma esizalweni sikanina ngokujabula lokufanele kwenzele ebandleni lizelwe ngokusho ukuthola ukukholwa kwamandla okuphulukisa angijabule ngokweqile ngiyazi ukuthi ngikuphi niyabo kodwa nje ngithola ukuzizwa ngikahle ngezinye izikhathi lapho ngiqala ukukhuluma ngalezo zinto niyabo kunjalo ngoba kuyiqiniso lelo gama likajesu kristu linokuphila futhi lapho likhulunywa ngamandla nokukholwa akukho lutho oluzoma ebukhoneni balo kunjalo impela wo impela amadodana namadodakazi kankulunkulu manje ake sithi usimiyoni wayehlezi emuva endlini yakhe yokutadisha mhlawumbe ngomsombuluko ekuseni bonke abapristi basemsebenzini zinwabo futhi kwakukhona cishe amajuda ayizigidi ezimbili nengxenye ePalestine ngaleso sikhathi ngakho izingane eziningana zazalwa ngobusuku obubodwa ngosuku lwesishiyagalombili abesilisa babefanele basokwe ake sicabange ukuthi uSimeon ehlezi emuva ehhovisi lakhe unezwi ubuka kulo lonke kanjalo futhi ufika phezu kombhalo ogoqwayo mhlawumbe ngapha ku-Isaya u-Isaya wesithupha isishiyagalolunye sizalelwe indodana siphiwe umntwana kanjalo njalo igama lakho liyakuthi omluleki inkosi yokuthula unkulunkulu onamandla uyise ngunaphakade sengathi ngiyambona nje hlezi lapho manje ngaso sonke isikhathi umariya omncane wayesendleleni yakhe enhla lapho ukuba ingane isokwe kungena emqweni omkhuleko kumbe noma kungaba yini umugqa wenyukela ukusokwa zonke izingane yayigqoke okuthungiwe okuhle okuncane niyazi futhi abafo bancane bahle futhi bengenamazinyo niyazi futhi oh ngiyabathanda nje futhi ngibona bafo abancane lapho nomama benomoya omuhle lengane yabo encane kodwa lapha wayene isongwe ngembeleko yakhe niyazi ukuthi bayithole phi na ithathwe ejokeni lenkabe esidebeleni kepha nokho yena impela umdala wamazulu nomhlaba futhi siqoka isodi yamadola ngamashumi amahlano futhi nje sibhekise ikhala lethu phezulu njengokuthi uMalina liyo simenzisa nomsindisi wethu wazalwa engenazo ngisho izingubo zokumsonga ngazo izimpungusho zinemigodi izinyoni zezulu zinezidleke kodwa indedane yomuntu ayinendawo yokuqamelisa ekhanda layo singobani na sifanele kanjani ngingowebandla elikhulu kunawo wonke kuleli dolobha bakithi mfowethu dede wethu lapho uzwa sengathi uyakhala kuNkulunkulu ngayo leyo nkathi uNkulunkulu ne ubophezelekile kimi ubophezelekile entweni engelutho wena ubophezelekile kuye kwenze ingxenye yakhe ufanele ukholwe njengoba nje bonke abanye bekholwa ufanele uze ngendlela efanayo abeza ngayo sengiyabona uSimeon ehlezi emuva lapho futhi khona manjalo manje uMaria omncane ungena esakhiweni ngiyababona bonke abanye besifazane beqala ngiqhakela nina bantu abazelwe ngokusha niyazi ukuthi ngiqonda ukuthini wayemi lapho besifazane bayaqhela bethi uyabona lo wesifazane lapho ube nale ngane ngaphandle komshado ongcwele yena noJosepha wayesanda kushada ezinyangeni ezithi azibe mbili ezidlule futhi wayesevele ezoba ngumama ngaphambi kokuba izalwe wayezoba ngumama ngaphambi kokuba shade njalo niyabo lowo ngomntwana oyivezandlebe mbukeni ephethe lowo mntwana oyivezandlebe ethempelini likaNkulunkulu dede kuye yileyo ndlela amakholwa angempela kodwa Maria ebambe leyo ngane ngezingalo zakhe mhlawumbe yayiphakathi imbeleko yayisuka ijokeni lentamo ijoka lenkabi esitebeleni mhlawumbe kwakuyiyo kodwa enhlizweni yakhe wayazi ukuthi leyo kwakuyintetana kabani kungaleyo ndlela ngalo lonke ikholwa niyazi udokotela ngahle athi ungakukholwa lokho kushisekela ngokweqile futhi umama wakho angahle akusho umyeni wakho angahle akusho umkakho angahle akusho kodwa uyazi lapho into ethize izelwe enhlizweni yakho uNkulunkulu ukwambulele yona ulindele into ethize ukuba yenzeke ungehleli kulelo bandla awudingi ukungena lapho okulungile uyoza ngokufanayo nje lapho into ethize iphakathi lapho niyabo oh bayisiketshana sabakhenqika abangcwele lokho kwenza imehluko ukuthi ubabiza ngani kungahle kube yiye kungahle imbeleko yabo ingahle ijwayeleke impela impela kodwa noma kanjani ngiyazi ukuthi kusongweni kuyo ngiyazi ukuthi yini esongwe ngempeleko yePentecostal yebo mnumzane ngiyazi sinakho konke kukho kodwa nokho kukhona umoya ongcwele usongwe kulokho futhi kunjalo impela eyiphethe ngezingalo zakhe kanje waye ngenandaba ukuthi bonke abanye bonke baqhela noma yinini lapho uthola umoya ongcwele uyaphawulwa wonke umuntu baya kuphawula bayazi bathi ngomunye walabo bantu okhuluma ngezilimi uya kulelo qembu lePentecostal kodwa kuye ungamimi ukuba eze ephatheni yamakhadi ungakhathazeki unomoya ongcwele ubengeke hambe noma kanjani ngakho nakho lapho khona nebo ya ngakho lapho ngiyabona ya emva kwesikhashana siyabona ngalapho futhi bonke bethi ukugigitheka futhi behleka niyazi niyabo nguye lowo ngomunye wabo khona lapho nebo lowo nguye wayazi lokho kulungile wayenaka ingane yakhe wayazi ukuthi kwakungubani kwasho lokhulu kuye kunayo yonke imiphakathi nayo yonke into eyayikhona bonke labo ababengakholwa babengadingekile kuba bakholwe kodwa wayekwazi ayenakho yilondlela esiyiyo siyakwazi esinakho siyazi ukuthi siyini leso sithembiso manje nangu usethembelini okuqala uNkulunkulu ethembelini lakhe esimweni somuntu uNkulunkulu wayekuKristu ebuyisana nezwe kuyo uqobo nangu lena incane uJehova ngane omncane manje elele ezingalweni zikamama lo mfo omncane nje njengabo bonke abanye kodwa kwakukhona umehluko lapho yilowo umehluko uthi awu siya esontweni ngokufanayo nawe kodwa kunomehluko lapho nebo noma nini lapho ufika endaweni efanele into efanele nangu eza endlini manje uma umoya ongcwele ukwembulile lokho kuSimeon ngokumoya ongcwele ukubona ukuthi uyalenza izwi lakhe umdala wasesiteji omncane lapha manje uSimeyoni ungale tembelini lapha yayikhuleka into yokuqala niyazi kwenzekani na lapho efunda leyo mpalo umoya ongcwele uthi sukuma Simeyoni kuphi hayi ufuna ngiyephi na ufuna ngenzeni na lokho akusiyo umsebenzi yenza lokho akutshela khona sukuma nangu Eza qala kuhamba ngiyapi na akwenza imehluko qhubeka nje uhambe hamba ngiyakholwa ukuthi amatetana namatatakazi kaNkulunkulu aholwa ngumoya kaNkulunkulu na lapha baqala ukuhamba ngiyapi na akwenza imehluko qhubeka nje uhambe uyaphuma babona uSimeyoni omdala ephuma phambi kwezethameli ubuka konke phansi naphezulu lapho ngiya kuphi 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 baba na vele uye ngapha kulomugqa omncane wabesifazane ezantsi ngalapho amakhulu athi awabe mabili abo nangu ehla yeza ngo angazi ukuthi yini indaba na uphethe lombhalo ogoqwayo uIsaya incwadi umbhalo ogoqwayo uIsaya wesishiyagalolunye isithupha kunomunye wakhe kuwo mhlambe umoya ongcwele wenza izinto ezithize ezixakile niyakukholwa lokho bazalane na izinto ezixakile nangu Eza ehla into yokuqala uyazi ufika khona impela lapho lona wesifazana omncane ayikhona manje yabo babengenawo ama television ngalezo zinsuku babengenawo umsakazo nabe izindaba umlomo nomlomo nje futhi lena yayingakaze iphume lengane yazalwa yabo nje waye awu waye yinqaba noma kanjani akukho umuntu owaye kufakeke noma yilipi iphepha ukuba bekunamhlanje kwenzekile bebengeke bakufake ephepheni ngaphandle uma bebefuna ukuhlazisa noma ukuthize ngakho lapha wehla noSimeyoni wama khona lapho phambi kwakhe futhi ngekathi ebuka lapha ya yabo kwembulwa kuye ngumoya ongcwele ukuthi wayengeke abone ukufa aze athole uKristu enkosi futhi yena impela into abantu babehlekisa ngayo umoya ongcwele wamholela kuyo ngqo anikhole ukuthi ukuholile lapha kulokho kusa ngendlela efanayo into efanayo umoya ngcwele ofanayo na wamholela khona lapha wayebheke ukubona lo Kristu futhi lapho wehla futhi wathi nje angayibona wayiqonda manje woza kulobo busuku woza hlala phansi nje uma unqikaza hlala phansi uzitholele isihlalo bekisiza nje imizuzu embalwa ngabe ulindele ukumbona engene enkundleni kulobo busuku na ngimlindele niyabo ngikulindele uzokwenza uma ukulindele futhi wathi nje angayithola wathola ingane wafinyelela ezingalweni zikamama wayesethatha ingane futhi wayisingatha ithizweni yakhe uqobo wayesethi Nkosi manje vumele inceku yakho imuke ngokuthula ngokwamazwi akho ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho hoye eholwa ngumoya ongcwele manje gcinani lamazwi enhlizweni yenu futhi niqaphele kulobo busuku ukubona insindiso kaNkulunkulu ngizoma emzuzwaneni kugcineni lokho engqondweni yenu ngokuthi umoya ongcwele nihole kulobo busuku ukuba nibone insindiso kaNkulunkulu wethembisa ukuthi uyokwenza ngezinsuku zokugcina bona ukuthi uyakwenza yini niyabo ulindele namhlanje yiba nokulindele okukhulu njengoba enza futhi kwakukhona umunye ngalolo soko owayelindele ngizomngenisa njengoba nje sivala igama lakhe kwakungu Ana wayengumprofetikazi wayesethempelini eimpukuthu kodwa wayekwazi ukubona ngale yakho zindonga zalelo tempeli ngithemba ukuthi yonke inhlangano ehlukene namhlanje ingabona ngale yakho zindonga zenhlangano yenu kulungile inhlangano yenu kodwa ni ngaleya kwezindonga zayo niyabo njengo ana oyimpumputhe hlezi lapho khona manjalo wayebheke futhi induduzo kaIsrayeli kodwa wayephuphuthekile umoya ongcwele ufanele ukuthi wathi kuYesu kuma ana wasukuma nangu Eza ekwinciza ngendlela yakhe eholwa ngumoya ongcwele ezungeza idabula kubantu wakwenza kanjani na wayekade kulindele nomoya ongcwele wawumhola lowo wesifazane omdala impumputhe umhola edabula kubantu Eza nakho kwakunguSimeyoni izinyembezi zehle entshebeni yakhe emhlophe njengeqo Nkosi vumele inceku yakho imuke ngokuthula ngiyamangala ukuthi isixuku esigigithekayo sacabangani ngalo nkathi niyabo kwakuyini lokhu okukhulu okuqhubekayo na awu bathi kukhona uAna omdala uyimpumputhe futhi kukhona uSimeyoni usemdala futhi uthi ukusangana ingxenye ekhanda lakhe kodwa babe emindaweni efanele akunendaba ukuthi isimo esinjani abebekuso babemindaweni efanele yilapho engifuna kuma khona uNkulunkulu mangime endaweni efanele futhi nangu eza egwinciza ngendlela yakhe edlula lapho manje umomoya ongcwele ubungagwincizisa lowo wesifazane omdala ukuthi azungeze bonke labo bantu ukuba afinyelele kuye ubengagwincizisa wena kangakanani kulezi zitalade kulobu busuku na ehla ukuba afinyelele endawaneni lapho esikholwa khona ukuthi uzophulukisa khona abagulayo uzosindisa abalahlekile futhi nangu wesifazane eza futhi wathi nje angafika lapho naye wathola endawane waphakamisa izandla zakhe futhi wabusisa uNkulunkulu futhi wakhuluma ngaye futhi wakhuluma ngeva elalizoba senhliziyweni kaMaria kanjalo njalo futhi waprofetha yabo wayengumprofetikazi nomoya kaNkulunkulu wawuphezu kwakhe futhi uNkulunkulu wahola lowo wesifazane omdala impuputhi wedlula ezixukwini waze wafika kuleyo ndawana ngoba wayemlindele ukuba afike ngimlindele uma ulindele yena uNkulunkulu uzohlangabezana nokulindela kwethu umculo omkhulu lapha nje eminyakeni embaledlule waye Russia futhi wayedlala isiqalo somdlalo womusic esidlalwa ngopiano futhi wayedlala kakhulu impela nje kwazi kwathi abantu baseRussia babedazuluka ngalo lonke iphimbo labo basukuma base bamemeza futhi bamshayela ihlombe ukuba adlale kanye nje futhi wama manje lelani futhi bamemeza futhi bacoba ukuba aphinde dale lesi siqalo somdlalo womusic esidlalwa ngopiano omkhulu futhi bamqaphela umfana bathi ufanele ukuthi uyahlanya akakunaki ukushaya ihlombe kwethu akakunaki sizama ukumbiza abuye azodlala futhi kodwa baqaphela ukuthi wayemile nje kanjalo eqolozele ngakho emva kwesikhashana baphenduka ukuba babuke wayengakunaki ukushaya ihlombe kwabantu kodwa uthisha wakhe omdala umbidisi ongumpetha womculo omdala wayehlezi phezulu ezethamelini wayefuna ukubona ukuthi wayetheni ngakho wayefuna ukwazi ukuthi ngabe wayezoshaya ihlombe noma anqikuzise ekhanda lakhe ukuthi kwakwenziwe kahle wayengena indaba ukuthi abantu bathini wayefuna ukubona ukuthi yena uthi futhi uma abantu bekutshela ukuthi izinsuku zezimangaliso selwedlule uJesu Kristu akasuye izolo namuhla naphakade ungaqapheli ukuthi abantu bathini kodwa abheka phezulu enkosini eyaloba izwi gcina amehlo akho ebheke phezulu lapho uyabo akushoyo ngakho uma ukuphulukisa ngokaNkulunkulu kuqinisile hlela izwi lakhe namhlanje futhi uze ulindele kulobu busuku singakhothamisa amakhanda ethu umzuzwana njena inkosi nomusa ngiyabonga ngalezi zethabele ezincane ezihlezi lapha nje zilindile ngikholekela ukuthi uzocilisa ezinye izimbewu ezinhlizweni zabo ukuthi bazoza kulobu busuku namathemba anjalo izinyonga zize zihambe izimpumputhe zizobona kwangathi kungebe bikho noyedwa umuntu obuthakathaka phakathi kwethu kulobu busuku kwangathi yonke inkathazo yenhliziyo ingaphulukiswa imidlavuza futhi kwangathi umoya wakho ngehla nje futhi ngisho nasemakhaya abo kulentambama kwangathi bangaphulukiswa ngaphambi kokuba ngisho bafike ebandleni silindele Nkosi izinto ezinkulu ngakho hola abantu ubangenise endlini kaNkulunkulu kulobu busuku kondisa isoni lowo mfana ophiyazayo ingane kamama ethandekayo ayisula izingembezi futhi nanzo ilele phansi ebhareni namhlanje leyo ndodakazi ephiyazayo iphume ubusuku bonke kwangathi umoya ongcwele ungakhuluma futhi uqondise izinyawo zabo ziye endlini kaNkulunkulu bese ke bealtar kulobu busuku kuthola uKristu umsindisi wabo futhi kwangathi thina njengosimiyoni wasendulo ngezingalo zokukholwa singathi Nkosi uJesu eligugu ezinhlizweni zethu kulobu busuku futhi yenze inhliziyo yethu ibe ngumbhede wengane makuthi isehlakalo sethu naye sibe njengempeleko ezosenza siphile ngokwehlukile kusukela manje kuqhubeke busisa umfowethu omncane omelosi lapha nalabo abanye abefundisi futhi noma ubani okhona ebandleni Nkosi namhlanje busisa ngethemba ukuthi unika lonke ibandla inkonzo enkulu namhlanje kwangathi ngaba usuku esingasoze salukhohlwa sicine siqinile manje ukuba sikukhonze busisa abantu lapho beya emakhaya abo sicela egameni lika Jesu Christu amen njengoba ngibuyisela inkonzo kumele usingiyaxolisa kunigcina ngaphezulu kwesikhathi ngiyazi nihamba ngehora leshumi nambili futhi sekuyikwade lishayile kodwa lokho ukuthi akube mnene kimi ngesinye isikhathi lapho ngithola angazi ukuthi ngime nini kuzokala kumnandi kakhulu ngakho ngezinye izikhathi ngiphakathi lapha amahora amabili noma amathathu kanjalo ngakho ngiyakuthanda nje futhi lapho izethameli eziphendula kahle kanje ngiza nokulindela kulobu busuku ukuthi uNkulunkulu kakhulu uzosenzela ezinkulu izinto ezibangalisayo kuze kube ngaleyo nkathi uNkulunkulu abe nani njalo njengoba ngibuyisela inkonzo kumelusi wenu futhi ngibonga kakhulu ngokulalela nonke.